world's favorite song's music.
Akapondo Masak.
Zedscoop.com.
Muzo Eke Alfonso.
Ndamone fintu ifingi Ngana lore shamu menso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Ndamone fintu ifingi Ngana lore shamu menso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Nshafye
Ntamba fye wirambo nembata Emisango shobe esho napata Olo ningesho kukukumbata Jira nshita umpashanya fye kumbata Lelo nasuka na sheta Wachilamo kunzeta Umutima wandi wapieta Bangole fwaya nshale ndeteta Nshashishita Nalishi babwino efyo nchita Mose emo mpita Nikube pandolesha fe panchita
Ndamone fintu ifingi Ngana loresha mumenso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Ndamone fintu ifingi Ngana loresha mumenso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Nshafye
Limo mbona kwati nine nalaba Ichite mwiko chesu efyo chakaba Tutongola na kwati mataba Iwe na inelu kolo na mwandaba Yonse fyo mkweba Tule imina pa monge nseba Nga fintu ufwele wino aicheba Chinto mfa kuno ninebo baeva Njebanga bantele fye liba Efyo mkumfa pari iwebo nshaishiba Mona fintu na piba menshi yonsa ya kwati ni pachiba
Ndamone fintu ifingi Ngana loresha mumenso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Ndamone fintu ifingi Ngana loresha mumenso yobelingi Ngakwali befirubo wasanga mumweo wandi Nshafye Nshafye
Ili ashidari shibiku wakari okulanda kupo safenshita Muzo aka Alfonso DJ Favor I see you Mubanga bonfire mundilo Chiuske 991 Laipizo Asia Nabambi nabambi abashara One love
Alisa wanna be Mr. Favor Production Dem said no Kaboom You don't know Shut up
It's Mr. Favor on the beats Oh yeah He's the best He's a beat maker
Remember where you got it from Zedscoop.com